Mi namba sela media. Namba sela media.
Shemeji, nilivokutana naye, huyu dada alikuwa shemeji. Tukatambulishwa ndo tujuane zaidi. Hila ya mazoea sasa nayaona yamezidi ya
ni mara kanambia muni wangu anazingua. Eti ananitaka mimi ndo uamuzi alochukua. Mimi nikapata mshtuko, shemeji alinishtua. Mwisho akauliza kuzagamua si unajua we. Nasema nimemuomba Mungu anipe baby, amenipa baby wako zawadi alonipa Mungu, saki vipi nikatae. Nasema nimemuomba Mungu anipe baby, amenipa baby wako zawadi alonipa Mungu, saki vipi nikatae.
Harubu was popping. Support and chimbe, chambe steka. Oh.
Nasema mesiki ya kilio changu, ametibu maumivu yangu, ameniposa hisi yangu, atulize umoyo wangu. Hata mseme ana nini, hata mseme ni wanani, ila nachojua mimi, huyu ni wangu mimi. Hata mseme ana nini, ni wanani, ila nachojua mimi, huyu ni wangu mimi.
Nasema nimemuomba Mungu anipe baby, amenipa baby wako zawadi alonipa Mungu, saki vipi nikatae. Nasema nimemuomba Mungu anipe baby, amenipa baby wako zawadi alonipa Mungu, saki vipi nikatae.
Unambiwa mgambo wa faigwanda za komando hapo. Fidomu Music, Awis Papi, Sajenti Magic Liche, Mwali Po. Watoto wazuna kunasia madola baita nisali mechondo malupo. Summertime, Shaq Sisera, Bigi Lashe, Kibaiti, we, Chihuahua Skoteni wapide ukanda. Miss Tiger, we Kijaki, nisali mwemla nishiraze, Baba na Isani wa